Amawubo 35 verse 1. Phikisana Jehova nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami. Verse 2. Thatha ihawu nesihlangu uvuke ungisize. Verse 3. Hosha umkhonto uvimbe indlela kwabangizingelayo. Yisho kuwo umphefumulo wami uthi, mina ngiyinsindiso yakho. Verse 4. Mabajabhe, bahlakazeke abafuna umphefumulo wami. Mababuyiselwe emuva bajabhiswe abangisongelayo. Verse 5. Mababe njengamakhoba emoyeni, ingelosi kaJehova ibadudule. Verse 6. Indlela yabo mayibe mnyama ibe bushelelezi, ingelosi kaJehova ibagxoshe. Verse 7. Ngokuba bangenzele ngasesitha, igebe lenetha labo kungekho sici, bembela umphefumulo wami umgodi kungekho cala. Verse 8. Ukubhujiswa makumehlele engazelele, inetha lakhe libe ngasesitha, malimbambe yena, makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe. Verse 9. Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova, uthokoze ngokusindisa kwakhe. Verse 10. Onke amathambo ami azakuthi, Jehova ngubani onjengawe, wena okhulula okuhluphekayo, yebo ohluphekayo nompofu komphangayo na. Verse 11. Ofakazi abalungileyo basukuma babuza kimi engingakwaziyo. Verse 12. Bangiphindisela okubi ngokuhle, umphefumulo wami bawusozisele. Verse 13. Kanti eguleni kwabo, mina ngangembethe ezokuzila, umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla, umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. Verse 14. Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu, njengokukhalela unina ngakhothama ngokulila. Verse 15. Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye, abashaye ngabaziyo, bangibunganyela, badumaza bengayeki. Verse 16. Njengezinteli ezikhonzela ucwezi lwesinkwa, bangigedlela amazinyo. Verse 17. Nkosi, lokho uzakubukela kuze kube nini na? Sindisa umphefumulo wami ekubhujisweni kwabo, ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo. Verse 18. Ngiza kukubonga ebandleni elikhulu, ngikudumise phakathi kwabantu abaningi. Verse 19. Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu, mabangaqwayiza amehlo abangizonda ngeze. Verse 20. Ngokuba bakhulumi ukuthula, kepha baqamba amazwi inkohliso ngabasithuleleyo emhlabeni. Verse 21. Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo bathi, ashila, ashila, iso lethu liyabona. Verse 22. Uyakubona Jehova, maungathuli, Nkosi, maungabi kude nami. Verse 23. Vuka usukumele ukwahlulela kwami, Nkulunkulu wami, Nkosi yami, umele icala lami. Verse 24. Ngahlulele ngokulunga kwakho Jehova, Nkulunkulu wami, mabangajabuli ngami. Verse 25. Mabangasho enhlizweni yabo ukuthi, ye, kwaya ngesifiso sethu, mabangasho ukuthi sengimgwinyile. Verse 26. Mabajabhe babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami, abazikhukhumeza ngami, mabe phathiswe ukujabha nendumazo. Verse 27. Mabethabe, bajabula abathokoza ukulunga kwami, mabathi njalo njalo, makadunyiswe uJehova othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe. Verse 28. Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho usuku lonke ngodumo lwakho.